amakhosi esibili isahluko 11 uverse 1. U-Athaliya unina kaHahaziya esebonile ukuthi indodana yakhe ifile, wasuka wachitha yonke imbewu yenkosi. Verse 2. Kepha uJehosheba indodakazi yenkosi uJoramu, udadewabo kaHahaziya, wamthatha uJowashi indodana kaHahaziya. Wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo, yena nomzanyana wakhe, ekamelweni lokulala, bamfihla ebusweni buka-Athaliya waze wangabulawa. Verse 3. Wayenaye ethukusiwe endlini kaJehova iminyaka yesithupha, u-Athaliya wabusa ezweni. Verse 4. Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada wathumela walanda izinduna zamakhulu zamakhari nezabalindi wazingenisa kuye endlini kaJehova wenza isivumelwane nazo. Wazifungisa endlini kaJehova wazibonisa indodana yenkosi. Verse 5. Waziyala wathi, nansi into eniya kuyenza, abesithathu kini abangena ngesabatha bakuba ngabalindi bendlu yenkosi. Verse 6. Abesithathu babe sesangweni lasesuri, abesithathu babe sesangweni emva kwabalindi, niyilinde nokuyilinda indlu nidedelane. Verse 7. Amaviyo ena amabili bonke abaphuma ngesabatha ayakulinda indlu kaJehova enkosini. Verse 8. Niyakuyizungeza inkosi nxa zonke, yiloo nalo abe nezikhali zakhe esandleni sakhe, ongena phakathi kwezinhla makabulawe, yibani nenkosi ekuphumeni kwayo nasekungeneni kwayo. Verse 9. Izinduna zamakhulu zenza njengakho konke uyala kaJehoyada umpristi, zathatha kwaba yileyo naleyo abantu bayo ababeya kungena ngesabatha kanye nabeya kuphuma ngesabatha, zeza kuJehoyada umpristi. Verse 10. Umpristi wanikela ezinduneni zamakhulu imkhonto nezihlangu okwakungekwenkosi uDavide usendlini kaJehova. Verse 11. Abalindi bema kwaba yiloo nalowo enezikhali zakhe esandleni sakhe kusukela ohlangothini lokunene lwendlu kuze kube sohlangothini lwesokhohlo lwendlu ngase-altare nasendlini nxa zonke zenkosi. Verse 12. Wayesekhipha indodana yenkosi wayifaka umqhele, wayinika ubufakazi, bayibeka inkosi bayigcoba, bashaya ihlombe bathi, mana njalo nkosi. Verse 13. U-Athaliya esezwa kumemeza kwabalina kwabantu, waya kubantu endlini kaJehova. Verse 14. Wabukabheka inkosi yayimi ngasensikeni njengomthetho, izikhulu namacilongo bengasenkosini, bonke abantu bezwe bathokoza bakhalisa amacilongo. U-Athaliya wayesekebhula izingubo zakhe wamemeza ukuthi, ngugobe, ngugobe.
Verse 15. UJehoyada umpristi wayala izinduna zamakhulu ezazibekwe phezu kwempi wathi kuzo, mkhipheni endlini nimngenise phakathi kwezinhla, omlandelayo nimbulale ngenkemba, ngokuba umpristi wathi makangabulawa endlini kaJehova.
Verse 16. Base bemdedela nxa zombili wahamba ngendlela yokungena kwamahashe endlini yenkosi, wabulawa khona. Verse 17. UJehoyada wenza isivumelwane phakathi kwaJehova nenkosi nabantu ukuba babe ngabantu bakaJehova naphakathi kwabantu nenkosi. Verse 18. Bonke abantu bezwe baya endlini kaBhali bayibhidliza ama-athari akhe neyithombe zakhe, bakuphahlaza, babulala uMathani umphristi kaBhali phambi kwama-altare. Umpristi wamisela indlu kaJehova ababonisi. Verse 19. Wayesethatha izinduna zamakhulu namakhari nabalindi nabo bonke abantu bezwe, bayehlisa inkosi endlini kaJehova, baya endlini yenkosi ngendlela yesango labalindi, yahlala esihlalweni sobukhosi. Verse 20. Bonke abantu bezwe bathokoza, umuzi wazola, bambulala u-Athaliya ngenkemba endlini yenkosi. Verse 21. UJehowadi wayeneminyaka eyisikhombisa ekuqaleni kwakhe ukubusa.